Hilikhotu ngababuza ndanga sozu ndo yikis Batatwa nge Xhosa rap, anikwazi ngani mention Nambi ngomnye wamaqala, nihloniphani makwadini Xhosa isiXhosa qho, cela ningandiqeli bafondini Eli lilwimi lenkobe, lilwimi lenkobe, lilwimi lenkobe, lilwimi lenkobe Eli lilwimi lenkobe, lilwimi lenkobe, lilwimi lenkobe
Ulimi lwenkobe kumboko ungangqheli mhlaba amadlala ndimdala ndiqala uzuqonde ndidenda nonyana ndiyinkonde yesinyanya ndigadlela babona ukukhanya ndiyintlombe ngecawa xa ndisombela babhodla nevali ngantsokotha kuba nengcwelerha kuxenga amaxhoba isixhosa ndasiexporta ndasiweza axhenza amaxhosa nakwaba babhoxa ngexesha ayiphele yamadoda ndiyintsha esikhotha amanxeba ndinolwimi lwegoka zimntakangqika ndiqabela iqonga isikhoba sikolitha ngengqondo ndiyaqiqa xa ndiqula into ngagqisha amabhinqa ndiqawula ukhoxhoqo ndophula intloko nqumla amanqina ndirhale ndlela ndiqongqothwane ebeqabe legqitha ngede sidudu bada ndenza ede ede thede kuhleka nosidudu dlada madafede hlede hlede ndidiyidi ibhudu dada andiyodwa nkwede nkwede hadayidi isudu kada madaba ndiyedekede
ilikhotu ngababuza ndangasozu ndoyikisi bathathwa ngexhosa rap anikwazi ungani mention nambi ngomnye wamaqala nihloniphani makwadini xhosa isixhosa qho cela ningandiqeli bafondini eli lilwimi lenkobe lilwimi lenkobe lilwimi lenkobe lilwimi lenkobe eli lilwimi lenkobe lilwimi lenkobe lilwimi lenkobe lilwimi lenkobe
amapiyamba titsalile baxelele bandisithele chuke ejozi ndarhereza ndingenabani bendindedwa shunga ngendabhusha ispine ndafumana ikhosayini kwimbuzi igame itshintshile ufika kwam undifaka isifuthufuthu ngoku ndinga njeumntu ozoinvesta kuze ndibheke kulo bavutha becima bayafana nqana ofinye futhi noba sekundima ndiphele imandla soze ndiphele umfuthu ndandiza ngejef hlala ndipheke ingoma ezile uncuthu shaba zidanile ngoba sifuna undibona ndime ngqi mithandazo yam ndiseyintwana uba uyiphendule ngoku ndikho umkani ndisengomeni namaqali tri phakamile ilali ndisisibane mfethu ndiyakhanyisa noba uzalwa ngubani iphupha lakho na ungaliphi ungavumi niki baxelele baayiwa yini ndiyintsimba igobi ndiliqhawe njengotatubiko ewe ndilirhoti njengomlusa ndivuzi wankisi
ngamaqala kudala siphana ngabantwana basaqala gandaganda ndiyabakrasha rap gangster number number bazogcwala ngendiyekwa best rapper ngamagama ngengithwenza but nam black panther ndiyabakanda on another level jonga ndihleli ndedwa ndiyabatsana njengenkuni ndizobabasa bazothwasa kuvela ndibuze ndiyangamandla ungazonqanda unqanda ntoni motherfucker banantloni bayabhayitha amafather ndangabatold you that we are back so imagine catching a rap when these cats is rapping in action addressing fans with the passion I'm actually trying to get further I'm best connect with the legends I'm heaven sent from above I'm an angel dancing with devils I'm crazy I'm very crazy I'm elevating it daily I'm taking it to the top and I'm never changing I'm gravy I'm wavy I'm hella dripping you kind of lazy so hear me kwantana nguqula ulwimi uba u-understand nokuthenga
ikhotu ungababuza ndangasozu ndoyikisi bathathwa ngexhosa rap anikwazi ungani mention nambi ngomnye wamaqala nihloniphani makwadini xhosa isixhosa qho cela ningandiqeli bafondini eli lilwimi lenkobe lilwimi lenkobe lilwimi lenkobe lilwimi lenkobe eli lilwimi lenkobe lilwimi lenkobe lilwimi lenkobe lilwimi lenkobe
Kute manikiniki zindala zombini ngumqala nephini udikidiki sudlala ngomdidi sithaba nengidi uhlaza inginqo kwambili usisiginqo uqhawukile nojingi ubuze bonke ndimosha isiginqo lwimi lenkobe ndiciza fobe ndiqambe imihobe emzantsi urhobe maze nethole masimyekena rhone uzibone esidikidikini uqabuka uvuke edastini useghostini unqenqiswa ngophotha unosimele emayikhini swaye emakini sikhala epalini sikhamana amasimba ukhitshwa inkani iflesh ngubika unkani sikhala samanika siyabagqumelela siphethe ipeki ngathi chithibhunga ingqina basagunqa banganqunga ndlambulo mancunga I touch flames and bend sharper than incula if uqinele enyaleni then uculuwa xazulwa ligugu ngcono uthoba isantya phophos babeqine ozawubhityela esibhrukhweni uba ubhadlanga mtshana easy
ilikhotu ungababuza ndangasozu ndoyikisi bathathwa ngexhosa rap anikwazi ungani mention nambi ngomnye wamaqala nihloniphani makwadini xhosa isixhosa qho cela ningandiqeli bafondini eli lilwimi lenkobe lilwimi lenkobe lilwimi lenkobe lilwimi lenkobe eli lilwimi lenkobe lilwimi lenkobe lilwimi lenkobe lilwimi lenkobe